leo tunaenda dunda. Tushadunga leo tunaenda dunda. Tushadunga leo tunaenda dunda. Tushadunga katambe katambe leo mpaka kubanjuka.
Dunda dunda leo tunge dunda. Shida ni haunanga bunda. Dunda dunda leo tunge dunda. Shida ni haunanga bunda.
Niko home alone nisha washa kindom. Nimetulia kijani nami na saka form. Natamani tuniruke jumi staki bodom. Niko na energy wakadinali stage waki perform. Check it super mbono uliringa na sign account mamita. Tangu nishike ganji squeezy sherendo na piga. Na unanga tuma picha kisile nali alitiga. You say kwa club ungo mazangu tundo na kana. Na walight nenda dunda. Tusha dunga nataka doza uba. Na nisha tuma kakwela kona bunda. Ndo tadungo na cheki tu warembo mani zangu zimerunda.
Leo tunaenda dunda. Tusha dunga leo tunaenda dunda. Tusha dunga leo tunaenda dunda. Tusha dunga katambe katambe leo mpaka kubanjuka.
Dunda dunda leo tunge dunda. Shida ni haunanga bunda. Dunda dunda leo tunge dunda. Shida ni haunanga bunda.
Zinashika zinazidi tukupanda. Leo kujibamba tunajitolea rada. Dot kwa DC ya kokolito kujilata. Mina sikia fiti limpweza limbuata. Kumechacha mbuki yote iko hyper. Naona vitu zangu wama wamepiga biker. Mambo ni fulai naona haka na mataiki. Designer sikia tukucheka na kusmile. Leo kujibamba mashida zishangi. Luku ni ya dunda na bada tubatishangi. After kunyanya na pandisianga glasi. Naka imekubamba tuende na lobasi. Hey, leo tunaenda dunda. Tusha dunga leo tunaenda dunda. Tusha dunga leo tunaenda dunda. Tusha dunga katambe katambe leo mpaka kubanjuka.
Dunda dunda leo tunge dunda. Shida ni haunanga bunda. Dunda dunda leo tunge dunda. Shida ni haunanga bunda. Leo tunawateka na CDXL. Akiwika sana bas PDXS. Twende millionaire sone haga excess. Siezi teka dem chini highway express. Siezi kam, ananuka mdomo missionary jam. Wagido nikicheki tishungamu. Anapenda nguwa inaseye ni nani. Leo tunaenda dunda ya kidunda ya kidunda ya kipaf. Sunda ya musunda cheng chini junapua. Tengi ya kiringa kidinda nkihabna. Pia beshte poa inabidi ya mesab.
Leo tunaenda dunda. Tusha dunga leo tunaenda dunda. Tusha dunga leo tunaenda dunda. Tusha dunga katambe katambe leo mpaka kubanjuka.
Dunda dunda leo tunge dunda. Shida ni haunanga bunda. Dunda dunda leo tunge dunda. Shida ni haunanga bunda. Shida ni haunanga bunda. Shida ni haunanga bunda.